Kamugabantu kalweni begijima webafana
Nambabe sabe
kamugabantu
Nambabe sabe pethi mkonto nezipa msebe kadlile
Sebe kadlile
Bazokuthola bakufunayo
Kuqhamukabantu
Nambabe
wokuqhamuka ezinye izinsizwa
Nambabe sabe pethi mkonto nezipa msebe kadlile
Sebe kadlile
Bazokuthola bakufunayo
Ngithikijima mfana
Gijima mfana utshela izinsizwa kona
Utshela izinsizwa kona yele mahlo
Mkonto nezipa
Thina nje asibakwaze thina
Bazokuthola bakufunayo
Ngithikijima mfana
Gijima mfana Utshela izinsizwa
kona
yele mahlo Mkonto nezipa
Thina nje asibakwaze thina
Bazokuthola bakufunayo
Uqhamuka abantu
Nambabe
wokuqhamuka ezinye izinsizwa
Nambabe sabethi mkonto nezipa msebe kadlile Bazokuthola bakufunayo
Uye wathintathina
Wathintathina
Wathintabanga
Wathintwa
wenza hano yetelela
Yita mahla bahlale hlomile
Uye wathintathina nje
Wathintathina
Wathintabanga
Wathintwa
wenza hano yetelela
Yita mahla bahlale hlomile
Uye wathintathina nje
Wathintathina
Wathintabanga
Wathintwa
wenza hano yetelela
Yita mahla bahlale hlomile
Bazokuhlaba mahla baye
Wathintathina
Wathintabanga
Wathintwa
wenza hano yetelela
Yita mahla bahlale hlomile
Asika mahem, asika izihlangu. Amashwele ngashweleza Nkosi.
Heya. Nansimpi.
Amashwele ngashweleza Nkosi.
Heya.
Nansimpi. Sekugijimizinduna.
Wemnomza.
Ezakithi.
Hayihlomisa.
Sekugijimizinduna.
Wemnomza.
Ezakithi.
Hayihlomisa.
Sekugijimizinduna.
Wemnomza.
Ezakithi.
Hayihlomisa.
Amashwele Nkosi.
Heya. Nansimpi.
Ufike we haula.
Mika haula.
Ufike we haula.
Mika haula.
Ufika kanjani.
Ufika kanjani.
Ufika kanjani.
Ufika kanjani. Shasha wezinsizwa. Fika haula.
Ufika.